ɗo e studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe hiddiɓe iwde studio tamani onoe jaam Bocar Sory yetti don kawari goduɗe e ñalama o kedde soldat en noga e goho ɓe bereji boɗeji ɓena ubbitama hanken e jaago baɗale kattito en ndena nokkure ɓe Amadou Aya Sanouga yimɓe mum dakino to sakiraɓe ubbitaɓe ɓena gonno ndeno kumpa mawɗo gila lewru avril 2012 nden hollitama fa hande galleji mabɓe ɗi enna fo ana e mboyi yonki hande radio humpitiɓe e dow oɗo kabar mawɗo walde mawle humaninde hakkeji yimɓe nde holliti wiide hunde fof ko wonno ko waɗnama ko enna ka goto goto e meɗen fo waran famande nden ana yiiɗi andede hoorejo walde mabɓe nden kamo ɗum o udditi wallano yo Allah france ana wara walla en fa ɓe fof ɓe andete goto goto toƴugol laawi e guykaji ƴaɓɗugol sahal to mali to enna ndenno ana wonda to enna yimɓe ɓuranɓe ɓuuri fo tambude e muɗum ɗum ɓe gartata mi pamino e dow muɗum kikiɗa hande on jaara soldat en ɓe hoore jum no yoga muɗum ɓe bereji boɗeji mumenna majjunoɓe gila lewru avril 2012 hawjottoɓe ɗum woni hawjottonoɓe Amadou Mantoure ɗum woni hooreje leydi kiɗɗo enna nden noon ɓe jeyda e muɗum ɓe noga e gu'o nden noon hanken woni ko kedde mabɓe ɗum no sutura mabɓe o mo iwtoya enna ele luggere wotere ley commune jaago o enna nden no ɓaɗale kan soldat en kadi to enna kanko ɗum Amadou Aya Sanouga e yimɓe muɗum dakino to jaati ko heeɓi ubbitede ko enna naɓama docteur Kabila Touré kila hanke nden kedo ɗen marwaygalu
bere rouge noga e goho kañe en jiitaɓe fo ɓe tawama eɓe ɗirale nokku goto beete hande ɗum yiya ɗum waɗi yessono ministre communiɗo saria leydi meɗen ndi kañe procureur de la république kañe juge d' instruction kanko e greffier makko o fo e ɓatti ɗon ɗum waɗi yesso gendarme ngaɓe dow ɓe yimɓe l tawaɓe le luggere nde ɓeɓe jiidama le carte d'identité ji mabɓe dow iɗum holla wiide ɗum bere rouge majjuɓɓe kañe en tat tawa ley nde luggere caggal kadi to ɗum woni jeene ɗo Amadou Aya Sanouga wonnoɗo jaati ko ɓe jiita joni koye mbiyen jokka ɗum hollan ɗum sire fa no ɗum latto jaati yalla gonga ne yiite ley hen sen micciteɗen wiide farde Amadou Aya Sanouga nanguede won soldat se hewɓe nangama ley hen kolliti wiide du kañum en tawama ley ɗi bonandaji ko ɗum yiita joni ko jokka e dongal gongal le Amadou Aya Sanouga ngal eɗen mbawi wiide ngal ɓeydi teddude kasen sadi juge o ɓeydan asude yaade hono ko sikkita ko ɗum woni wiyede hono ɓamtino yimɓe taha joni dongal gongal wari ɓeydiki ley hen kasen ɗum woni yiitede ɓe yimɓe mayde ɓe
sakiraɓe soldat en majjinanoɓe ana e mboyi yonki mawɗo yeɗama e radio ɗum waɗi so ɓe maati oɗo kabaru inniraɓe rewɓe e bandiraɓe rewɓe nden no kolliti Allah tan subahana o golle tan ɓe kolliti ɓe jeylaki ɗum hunde fo sowna gonga yiite nden ɗum humpitata ɓe nokku woɗi jaate kadi ɗen goto e mabɓe kañe e Oumar Waygalou
hande le kan jikoroni para to ɗum woni tokkippoɓe kufunaji boɗeji ɗitoɓe gondi e mette sanne saabi rewɓele kewoɓe ana le kan o ɗum woni rewɓele ɓe yimɓe mumen keddino e woldeji ɗum woni hakkude bere rouge kañe bere vert en ɓen ɓe woɓɓe kasen ɗo anle hana jogui photo ji ɗum woni yimɓele mum en majjuɓe ɓe hewɓe bere rouge ɓe ɓe jiitama caggal kadi to tawanɓe fo eɓe ɗira toon woɓɓe mabɓe ana goyaɓe deriyeɓe mbajidiro
minen ka hande komin daari ko Allah hokkimi yimɓe amen nogoy e goho ɗum ɓe nangui ɓe yeehi ɓe holli ɓe télé ɓe mbariɓe joni ka yimɓe mabɓe jaati jeehi ɓe holli neɗɗo amen minen ka min kalata fay hunde joni min doman gouvernement koɓe wiyata miɗen joora miɗen jeewaɓe minen min mbawa bettude ɓe fay hunde sina kamɓe ɓe haalata fo ɓe haali ɓe tiliki komin ani miɗen golla
tawede wiyede ɗum woni janale mabɓe ɗen jiitama fo yo ɗum kaw to banggal to mabɓe to ka kamɓe ɓe mbi ɓe beltata ko fa ɓe jiiya saria waɗama saria o dow waɗama dow gonga
walde haɓontoɓe nden no hunde fof fa goto goto e meɗen fo totte ke ɗum woni hakkeji muɗum AMDF holliti won ko fuɗɗi matede banggal hunjogol ngol en hoorejo mabɓe ɗum woni avocat Mokhtar Mari ko wi mali ana haaja hande ballude mawde banggal france yalla goto goto e mabɓe fo ana wawa andi tedde e ley komo yewtidi e famu sasitivi ko keɗe ɗen Ousmane Dikou
la découverte du charnier de jaago e cintrage
hono ko nokkure nde anda to jaago to ana yawno golle kabaru Sanouga banggal saria kañum eɓe waddino daande ɗum laatoto sababu keɓal faamu yalla ɗum kedde tew bere rouge en majjuɓe kuɓoyi hirsaɓe na yalla ɗum woɓɓe waraɓe mbiɗa sikkiti yalla dogotorore Gabriel Touré ana wawi hokkude seƴƴaral fanda andude jaatin yalla tewteteɓe ɓe eɓe ley irtaɓe jagoɓe so tawi leyɗe goɗɗe kewɗe andal sentiliɗe aɗa mbawi wallude hono francina leyɗe europe ɗum wawan wallude juge o e golle mum
cela va vraiment aider le juge dans son travail
il
lebbi ƴaɓɓiiɗi fuu joonindi en no hollitidde fuu wiyde taykama nden no taƴoɓe laawi e wuyɓe motongaji matama fa sanne ley laamu Bourem o en ɓe keeɓi yaadude e jawdi lollundi kayya en mbi ɓe yimɓe jihaddinkoɓe musawdu ɓe jaato ɓe jeeya nden no keɗe ɗen Ousmane Dicko
ley jonte ɗiɗi laawi taccama laabi joyi Bourem les raisons gawde yanateɓe ɓe yo julaɓe wartoɓe luumo taccoɓe laawi ɓe yohan yimɓe so poya ɗum ley wi wamɓe toon ɗi bandiji ana gondi e mujaw daande ɓe gaɗi wagey ɗo hakkunume e Bourem yo kilogaji temedere 150 ngenga maɓɓe yo ɗum nokku jarendi ɗo kaybu soldasi en wadana ɗiɗo janguji sembe sembe satuyoga kaltanama larme men ka holliti wala bawɗe jokkitade ɓeɗo soɓɓe ley wi yanaɓe ɓeɗo fuu yo ɓiɓɓe mali saabe yoga maɓɓe yo ɓurdaɓe yoga ɗu yo soŋaɓe ɗuni koyre boroɓe yoga ɗu fulɓe gollata ɗiɗo golleji ley wayde deƴere wartugol laamu tiiɗi e ley commune ŋaji ɗo ɗiɗo bandiji tuddi hono muɗum du waɗi ley région Tombouctou o
jiidal leyɗele runde afrique keronirɗe dow kabaruji ndenago yimɓe ley sahalɓe nden no fuɗɗi en gila keñe suudu l'école soldat en jikoroniɗo en dow hakkillantako wadde nde wana jeeya laamu frédéric hiver hewɓe ana lando ko woni darɗe politique inkoɓe kañu e jama o en ndenno kanko zeyni moulay mo ministre kiɗɗo mo tawama e nde ɗo jonde mo haalani Ousmane Dia e Touré hunde fof ko wonno min jago makko keɗoɗen Ousmane Dicko
yo oɗo dabare wallata faddade wayde deƴere e ley leyɗe e caggal mum fuu ko daɗɗen e ley leyɗe men fuu oɗo dabere tafen so ɗum huuɓa ɗum fuu falato tugorgal ñiɓɓude hunde fuu ko faddoto wayde deƴere saabe eɗum heewi noone wona waro hoore ɓettiɗo keeri leyɗe tan ɓeɗum e ley leyɗe men fuu e leyɗe kettuɗe e sahal fuu ɓuuri batte kutte angaruji goduɗi ɗi
commune ŋaji mali ɗi hannde ana nguri e tiɗallaji mawɗi nden no laamu o nden no faaboraki ɗi fay kopporo lampo du motti yoɓede no haniri wala haala hannde itte ɗum itta kañu e tawiɗe ko haala mum indaka walde dental hooreɓe commune ŋaji mali nden no eno e jiidal fa ndaara hunde fof wonno safare ɗiɗo himmeji jakkande hoorejo maɓɓe waldene en Mamadou Fatigui jakkite wonko mo moɓani sira bacili keɗe ɗen Ousmane Dicko
manque de ressource interne
jawdi wala e ley commune ŋaji ɗi ɗi heɓaka e juuɗe walloɓe won hannde commune ŋaji ɗi mbawali yoɓude fay golloɓe mum wona haala gollude wona haala wadde fa yimɓe wonɓe ley mum keeɓa no gorra no woɗiri ɗum ne waɗi haggitere laamu hoɗum ñaki jawdi ka laamu o du hokkiti commune ŋaji ɗi ko heewi e sagoji ka hokkata jawdi gaɗetendi hen ko yiɗano sago fuu tottaɗo jawdi mum hokke yo ɗon tiiɗal o woodi laamu ana yaafo usuruji golluɗe kewɗe e walloɓe hewɓe murse mum yo commune ŋaji ɗi hotanta so ɗum waɗi laamu o ana haani yeeƴaade commune ŋaaji ɗi ko naayi e usuruuji ɗi commune ŋaaji ɗi kanno
heɓude
ɓeyte hannde jannde fuɗɗi ñamana toon e Bamako ana waara e kilométre uji sappo e joyi dow faratiji e tiɗallaaji ɗi jamaare kini nden no ɗum woni kasaraji mum jakkaare muɗum nden no holliti hikka ana maate e dow ɗu banngal nguuriiji kala nden no kanko biyeteɗo Dawda Zandiara mo faccitani nden no hunde fof keɗoɗen Ousmane Dicko
kulole yorbere ana saabe so en ƴeewi e nokkuji yogaaje e région Ségou e ɓaleere région Motti kañum e yoga e Kulukoro e seeɗa e Sigasou ndema ɓuytike batte yooro naa toɓo ɓettitiingo ana yaafa e temedere fuu sappo e joyi ko remaaka ɗum ana ɓuyta keɓal ndemaaji ley nokkuji yogaaje farati wayde nguure waadan kana ñamri keɓaani ji naɓe e nokkuuje baaldirɗe
fadde meɗen waynondirde fa hannde keɗoɗe alalbaare janngo no ana haali jongo ratta keɗoɗe Ousmane Baygalo
Bamako mata nange beete janngo kammo laaɓi tawi en faaley jamma Bamako jakkanama degree ji noga yaade degree 83 kite kuccaala jelle kañe nara jakkanama degree 83 yaade degree 83 tawden jakkanama degree 5 tasalita jakkanama degree ji 5 talata jakkanama degree 12 inchallah
sakkiraaɓe ɗo kadɗe hannde ye ji ko warata tawe e dow jan e callo on kumbitama wiide hunde fof wonno keɓde yimɓe soldat en jiitama ɗo ɓe noga goo saaraɓe maɓɓe du ana gonno e woyi yonki walde mali hono humanide hakkeji meɗen nde ɗum kañum du immiige hon jogal ngol wi ana yaara yeeso ɓe daara mballude faande taƴorgol ɗum hono taƴugol laawi ana wondi sahal to ɗum woni Bourem e ko nandi e muɗum ɓe mbiyama ɗo jihaddi moisum ɓe on jarama e ko keɗiɗon ko